mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Ed Rwema. Amakuru yacu turayahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Umunyapolitike Freeman Mbowe uyoboye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania wari watawe muri yombi na polisi, yarekuwe hatanzwe ingwate y'amafaranga. Yafashwe mu gihe muri icyo gihugu bari mu myiteguro y'amatora ku nzego z'ibanze. Hari abafata ayo matora nk'igipimo cyo kumenya uko igikundiro cya Perezida Samia Suluhu Hassan mu baturage gihagaze. Uyu yagiye ku butegetsi mu 2021 maze yizeza ko azazana impinduka mu gihugu, akemerera ubwisanzure mu baturage. Gusa abakurikiranira hafi ibintu muri icyo gihugu bavuga ko Perezida Hassan yatengushye benshi kuko atihanganira abo batavuga rumwe kandi ko ategekesha igitugu. Perezida Hassan yagiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rutunguranye rw'uwo yasimbuye, John Pombe Magufuli. Ku wa gatanu ishyaka Chadema ryari ryatangaje ko umuyobozi waryo Mbowe n'abandi bayobozi b'ishyaka bafashwe bavuye mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyaburijwemo na polisi. Kuri urubuga rwa X iri shyaka kuri wa gatandatu ryemeje ko abayobozi baryo bari bafunzwe barekuwe bamaze gutanga ingwate. Amaze kurekurwa, Mbowe yavuze ko bamwe muri bagenzi be bakubiswe na polisi nubwo batigeze barwanya ifatwa ryabo. Avuga ko ari umugambi ugambiriwe wa leta wo kubangamira ibikorwa byabo byo kwiyamamaza. Abaturage bo mu karere ka Karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bari bafite amasambu ahubatswe inkambi ya Kiziba ntibavuga rumwe na leta kungurane ivuga ko yabahaye. Umunyamakuru Gloria Tuyishime wari wabagendereye mu minsi yashize yongeye kubagenderera.
Mu nkuru ijwi rya Amerika iheruka gukora, aba baturage bavugaga ko kuva mu mwaka w'1996 Minisiteri y'ubutabazi bwihuse MINEMA yabambuye ubutaka aho inkambi ya Kiziba yubatse kandi ko batigeze bahabwa ingurane. Mu butumwa bw'inyandiko mu kwezi kwa cyenda, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Philippe Habinshuti yahaye ijwi rya Amerika yahakanye ibivugwa n'abo baturage ndetse duha n'urutonde rw'abantu bahawe ingurane y'ubutaka bwabo. Yaduhamirije ko nta muturage n'umwe utarahawe ingurane, ahubwo habayemo ikibazo cy'uko hari bamwe mu baturage batanyuzwe n'ingurane bahawe. Nyuma y'ibi, ijwi rya Amerika yakomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo irebe niba koko aba baturage barahawe ingurane leta ivuga. Mugagatare Maria n'umwe mu baturage bahoze bafite ubutaka aho inkambi ya Kiziba yubatse, atuye mu murenge wa Rwankuba. Ku kibazo cye cyo kudahabwa ingurane, MINEMA yatubwiye ko yayihaye umuhungu we witwa Uwihaye, ariko uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 35 we ahakana ko atigeze ayifata kuko uyu Uwihaye yari afunze, nk'uko bigaragazwa n'inyandiko yerekejwe n'umukono w'ubuyobozi bwa gereza yahoze ari Gisovu. Uyu ni Uwihaye Francois w'imyaka 51 umwana wa Mukagatare Maria.
Icyo gihe bataye ingurane y'ubutaka nari mfunze, nafunzwe 95 ifungurwa 2006 hagati iyo myaka igeze muri 11 hafi 12 ntabwo nigeze ingaruka hano ngo nze kubaza ingurane y'ubutaka babo tuyeho n'impunzi kuko zahaje ndahari. Undi waba rero yarafashe ayo mafaranga ari uwagurishije ari uwafashe amafaranga bose ntabonze.
Ibaza uburyo ari wowe gufata ingurane kandi umukuru w'umuryango ari we nyine umubyara yari ahari.
Nari kuza gufata amafaranga ingurane y'ubutaka, uyu mukecuru niwe uhagarariye umuryango Mukagatare Maria. Iyo yaza kuba yarafashe amafaranga y'ubutaka atanga ibibanza niwe baba barayahaye wenda najya akampaho, ibyo ntiyabikoze kuko izina rye baba barabyanditse Mukagatare Maria.
Bityo uyu Uwihaye akaba ko n'amasezerano na make yigeze agirana na leta.
Noneho njyewe rero ntabwo nigeze kuva 95 kugeza 2006 ntabwo nigeze ngaruka hano kuba nareba hano hanze, ntabwo mbese byize yibaho. Njyewe ntabwo nigeze mfata n'igiceri cy'ifaranga na kimwe k'ubwo butaka bw'umuryango kuko nta n'umuyobozi n'umwe nigeze mbona ngo tuvugane kugura na HCR. Iyo ngiyo bavuga ngo yatagiye itanga ibibanza ntayo nzi kugeza ubu ngubu ndaho ngaho, gusa ntegereje ukuntu ibyanjye bizagenda kubwo butaka.
Nsabimana Francois nawe n'umwe muri aba baturage MINEMA yatubwiye ko yahaye ingurane ariko zigafatwa na mukuru we, nawe afite inyandiko zigaragaza ko ubutaka bwubatseho inkambi ari ubwo ababyeyi be bitabye Imana.
Ikindi cya kabiri, ntabonye ko mfite ibyemezo byerekana ko aho hantu ntahahuriye n'ubutaka bwa leta kugeza ubu ngubu. N'ubwo bavuga nta n'ubwo sinzi n'aho haba, kandi n'icyo gihe n'ubwo babeshya ngo yari ahari ntabwo yigeze abahari uko
hantu twagize ganje ukupa anje ntanje ubwanje sinzi aho zivuga yuko aho hantu ari mu kwa ari ubutaka bw'ababyeyi banje ngira ngo nawe wabibonye ntaho bihure n'ubwo butaka bwa leta byibaruye ntabwo ari ubutaka ko twari dufite ahantu hatandukanye habiri icyo gice ngiye ndi kuburana kiri munsi y'ibitaro ntaho bihure n'ubutaka bwa leta
ku rundi ruhande hari umwe abaturage bavuga ko bahawe amafaranga make babwirwa ko ari iminsi mike bazahita bahasubizwa uyu ni Harerimana Emmanuel wari konseye muri icyo gihe
batubwiraga yuko nibahatinda bahamara umwaka bamwe baduhaye ubufaranga bw'umwaka umutibuje nibahatinda bahamara umwaka niko bafatwa bucumbikiye kandi wigeze ashimye ntabwo badushimishije rwose ahubwo byaje kuntangaza hanyuma aho twaje kubona urutonde rw'amazina yacu baragiye badushimira tekereza nkange wari konseye kugira ngo baherere igikuba abakecuru twacu kumwe batazi kwandika no gusomana mbaba basubira kubera ko hari bihereye batatu gusa barebera ku rutonde rwo baduhaye ho udufaranga
Karangwa Kazimir nawe twari twaganiriye mine mivuga yuko ingurane yafashwe na se wabo ariko ntiyemera ko bayahawe nk'ingurane
batubwiye ko ari cyatishwa ari ukugushyira ibihari koko babyitahira tugasubira mu byacu noneho jyewe nari narumutse nanjye naragiye kurindi rya data wacu nta kiguzi kigeze kibaho
abaturage ntibahwema kugaragaza ko babangamirwa n'uko nta butaka bafite kuko aribwo batezeho imibereho
cyane byanshubije inyuma cyane no kwiteza imbere nk'ubungu byanshyize mu bukene murabizi ko ubutaka aribwo bukungu bwacu sinshobora kugenda ngo njye gutonda ngiye no muri banki mbe na ko ntacyo mfite nubwo ejo bundi baje gutanga ingurane bambaza ati kandi icyangombwa cy'ubutaka ndakibura inzu zanjye barazisenya urumva ko ari igihombo cyangize
umunyamategeko Jean Paul Menya uburana abaturage wasanga nta yindi nzira isigaye uretse kugana inkiko nyuma y'uko ibiganiro inaniranye
twagiye tugirana ibiganiro kenshi na Minema ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo kiraboneka kandi ibyo badusabaga twaramaje kubibagaragariza ngo rero iyo ibiganiro binaniranye by'ubwumvikane gikurikiraho ni ukwiyambaza inkiko ubu ngubu twatangiye gukoresha amagena agaciro kugira ngo tubone kompetanse y'inkiko tuzaregera bivuga rero ngo ubutaka leta itatangiye ingurane igomba kubutangira ingurane cyangwa kubisubiza abaturage
Umunyamabanga uhoraho muri Minema Philippe Habinshuti mu butumwa yahaye ishuri rya Amerika mu buryo bw'inyandiko avuga ko imiryango yabo ifunguye yasobanuye ko hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso ko ari ubutaka bwe butuweho n'impunzi yabusubizwa nk'uko byagenze ko yavuze witwa Kankundi Makire utuye mu murenge wa Rwankuba yadusobanuye ko uyu yagaragaje amasezerano yagiranye n'impunzi ubwo zageraga mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu azitiza ubutaka bwe uretse ubutaka bw'aba baturage leta itahaye ingurane n'ubwa Kiliziya Gatolika Diyosezi Nyundo paruwasi ya Mubugana bwo buri maboko ya leta nubwo no gushinzwe ubutaka muri diyosezi ntacyo yashimye kubivugaho Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi inshuti zacu ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Ibi byiza nshuti bakunzi bakadasohoka mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu FM ndizera umeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye by'uyu mubumbe dutuye uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nge mugiye kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ndi Karemera Patrick mbahaye ikaze Mu Rwanda ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ni ikibazo gikomeye aho usanga umubare munini w'urubyiruko usanga nta kazi bagira nk'uko bigaragara muri raporo ku bijyanye n'umurimo mu Rwanda Labor Force Survey ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare y'igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2024 yagaragaje ko ubushomeri mu rubyiruko bari ku kigero cya 20%. Ibi bikaba kandi bigira ingaruka zikomeye ku iterambere ry'imibereho n'ubukungu by'igihugu Zimwe mu mpamvu zigaragazwa zitera kuzamuka k'umubare w'abadafite akazi cyane cyane urubyiruko harimo ubukungu bw'igihugu ko buhagaze ndetse no kuba hatari ubushobozi bwinshi cyane cyane ku buryo bwo guhanga imirimo ndetse n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye Nshuti bakunzi mukuri iki kiganiro ejo ese mwumubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kibonerwe umuturange
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
U Rwanda rukora iyo bwabaga kugira ngo ubushomeri n'ibindi bibazo byugarije urubyiruko bigabanyuke binyuze mu bikorwa bitandukanye bigamije kurushaho kwigobotora ubushomeri. Bimwe muri ibyo bikorwa bitandukanye birimo gukorwa harimo gushyiraho urwego rw'abikorera bato rugamije kubateza imbere muri PSF, imishinga ifasha urubyiruko kubona igishoro, urugero nka BDF, ikigega gitera inkunga imishinga y'iterambere, aho leta yemera kwishingira urubyiruko 75% narwo rukishakira 25% abasigaye. Hari kandi ikitwa Hanga Pitch Fest ya mini ICT cyangwa se Ministeri y'Ikoranabuhanga na Innovation, bakaba bafasha urubyiruko rufite imishinga mu ikoranabuhanga kubona igishoro. Hari n'izindi programu kandi zifasha urubyiruko kubona amahirwe agiye atandukanye kugira ngo babe bakigotora ikibazo cy'ubushomeri. Nubwo hari gahunda zitandukanye ndetse n'imishinga inyuranye igamije guteza imbere urubyiruko kugira ngo bafashe kwikura mu kibazo cy'ubushomeri, haracyagaragara umubare munini w'urubyiruko usanga bugarijwe n'ubushomeri, ugasanga ntacyo bakora, akaba yahirika umwaka ndetse n'undi ugataha akiri aho ngaho muri ubwo bushomeri. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza izindi mpamvu ziye zitandukanye zituma ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko gikomeza kuba ingutu, ndetse kandi no kubasha kumenya icyo ababishinzwe bivugaho mu nyimerere, nakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye.
Muri iki gihe urabona urubyiruko rufite ubushomeri cyane.
Muri raporo y'ubushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'ibarurishamibare iheruka gushyirwa ahagaragara mu mwaka w'2023, igaragaza ko mu Rwanda igipimo cy'ubushomeri muri rusange mu gihugu kiri kuri 20%, ariko igiteye impungenge kikaba ari uko mu cyiciro cy'urubyiruko abafatwa nk'abafite imbaraga zo gukora aribo higanje ubushomeri ku gipimo kiri hejuru, kuko mu rubyiruko rufite kuva ku myaka 16 kugeza kuri 30 abagera kuri 21% ari abashomeri. Nibihuzwa no kutagira ubumenyi buhagije bijyanye n'akazi bakabaye bakoramo, kubura uburambe no kutabasha guhangana ku isoko ry'umurimo ku bari muri iyo myaka, n'izindi mpamvu zirimo n'izishingira ku myumvire y'abumva hari akazi runaka batakora cyangwa bategereza akajyanye n'ibyo bize.
Ntibumvise yuko umuntu kubera ko wize akazuza akora nako kwicara mu biro ushobora kuzagategereza ukazarinda ugeze imyaka ya pansiyo umuntu atakabonye.
Ni mu gihe mu Rwanda ibarura rusange ry'abaturage riheruka mu mwaka w'2022 ryerekana ko 65% by'abanyarwanda ari abafite imyaka iri munsi ya 30, ni ukuvuga ko ari abana n'urubyiruko. Aba ni bamwe mu rubyiruko rudafite akazi rwo mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye, rwiganjemo abarangije amashuri yisumbuye na kaminuza, rugaragaza ko ubushomeri ari ikibazo gihangayikishije.
Urabona urubyiruko rufite ubushomeri cyane. Sawa rero nka leta uko yadutera inkunga tugashaka imirimo, usanga abantu bakuru nibo bari mu mirimo cyane, akabaye umunyamakuru naba n'umwarimu n'ibindi bintu bitandukanye.
None uri gukora iki
ubu ngubu? Ndi mu rugo nyine.
Urangije segonderi?
Narangije.
Ufite akazi?
Oya, ntako.
Bimeze bite
ubu ngubu? Nyine ni ugukora ibiraka byo kwigisha abanyeshuri bavuye ku ishuri.
Urangije segonderi ryari?
2021.
Ufite akazi?
Nari nize TTC, ariko niga kwigisha siyansi n'imibare, ubu turacyategereje.
Baje neza Theogene ni umusore w'Inyarubuye warangije kaminuza mu mwaka w'2018 mu bijyanye n'ibarurishamibare mu bukungu, ariko ntiyahise abona akazi kajyanye n'ibyo yize kugeza ubu, kuko ubu akora mu burezi. Ni umwarimu mu mashuri yisumbuye.
Nari nize statistics applied to economy. Nagiye mu kazi ariko ntago nagiye mu kajyanye n'ibyo nize, ariko ndabizi yuko iyo umuntu ari gukora ibi tajyanye na usho nawe yarakurikiye, nayo ni uburyo bwa employment.
Mu gihe yari ategereje kubona akazi, Baje neza avuga ko atigeze agira akazi ako ariko kose asuzugura, ahubwo byabaye ngombwa kagenda akora n'akafatwa nk'agaciriritse.
Urubyiruko haza nk'amahirwe yo gukora ikintu runaka, niba ari kubarura abaturage wenda muri gahunda z'abatishoboye tukajyamo, niba ari gufata amakuru tukajayo n'ibindi bikorwa byateganyijwe na leta kuba umuntu yarize megi yarize hegi ko kuba nanje narize ibyo nababwiye ntago target ari uko tuvuga ngo ibyo umuntu agomba gukora byonyine ahubwo icyo ashoboye gukora cyangwa se amahirwe aje akajyana nayo atitaye ku cyo yize kuko twese tugiye gukora ibyo umuntu aba yarize ntago byakunda.
Ubushakashatsi bw'ikigo kibarurisha mibare mu Rwanda bugaragaza ko uko urwego rw'amashuri rugenda rwiyongera mu rubyiruko ari nako ubushomeri bwiyongera kuko ubu hafi 40% by'abarangije amashuri yisumbuye na 32% by'abarangije kaminuza bari mu bushomeri mu gihugu hose. Muri iki kiganiro twaganiriye n'umwe mu bari mu nzego zishinzwe urubyiruko maze Uwimana Oreri uhagarariye urubyiruko rwo mu karere ka Kirehe avuga ko ikibazo cy'imyumvire kiri mu bitiza umurindi ubushomeri mu rubyiruko anakomoza ku cyo rukwiye gukora mu kuburwanya.
Mu bushomeri bw'urubyiruko ikibazo cy'imyumvire nacyo kibifitemo uruhare nubwo niyo mirimo atari myinshi ariko na mike ihari ntabwo urwo rubyiruko rwose ruyisangamo ngo rwemere kuyikora.
Ni iki gikorwa rero kugira ngo urubyiruko noneho rugende rwisanga mu kazi runaka cyangwa iyo myumvire bihinduke kwitabira umurimo?
Icya mbere ni ubukangurambaga. Umuntu wese w'urubyiruko by'umwihariko akwiriye kugira imyumvire yo ku rwego rwo kumva yuko mu gihe imirimo yo ashaka ko imubeshaho itaraboneka akwiriye gukora iyindi mirimo ihari kugira ngo byibuze abone iby'ibanze. Ntabe wa mujene ushobora kwiyandarika kugira ngo abeho, ntabe wa mujene ushobora kwiba kugira ngo abeho, ntabe wa mujene uzasabiriza kandi mu by'ukuri afite imbaraga afite n'amaboko niyo mirimo yitwa guciriritse ihari. Icya kabiri ni ugushishikariza urubyiruko cyane cyane kwitabira kwiga imyuga ishobora kuboneka hafi by'umwihariko bakareba akarere barimo kuko bashobora kurangiza kaminuza ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo yize hari nabo dufite b'ingera ashobora kujya no guhangana ku isoko ry'umurimo ntacemo mu kizamini ntibikunde. Nse umuntu azapfa ngo nuko atabonye akazi k'ibyo yize birashoboka yuko umukobwa ashobora kwiga hariya akajya gusuka akiga kogosha akiga ubwubatsi akaba arimo kubikora mu gihe ibyo yize bitarimo gukunda. Umurimo n'utunze umuntu, umurimo n'utamukojeje isoni, umurimo wose umuntu yagiyemo akawunoza, umuhinzi arabikora akabinoza akaba intangarugero agashimwa, umucuruzi nuko n'umuntu ukora amasuku barahari abamaze kuba expert ku buryo umuntu avuga ngo isuku iwanjye izakorwa na kanaka kubera uburyo abikora kandi bikamuhesha ishema.
Ni mu gihe ku rundi ruhande urubyiruko rudafite akazi narwo hari icyo rusaba leta n'imiryango ikorana nayo mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri.
Urubyiruko iyo rubonye igishoro nicyo cyambere nyine gituma umuntu agira motivasiyo yo gukora.
Icyakorwa batugezeho amakuru, nta makuru tubone ngo byibuze umuntu agerageze n'amahirwe ye.
Leta yashyira imbaraga mu guhangira imirimo urubyiruko bakabatera inkunga, bafite ibyo bakora bakatera inkunga n'abadafite imirimo bagashaka uburyo nyine yaboneka.
Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jean-Nepo Abdallah atangaza ko hari ingamba leta y'u Rwanda yafashe zigamije gufasha urubyiruko kuva mu bushomeri.
Nubwo mu by'ukuri abanyarwanda b'urubyiruko abenshi badafite akazi ariko na leta dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye turi muri gahunda yo gushaka uburyo twahangira umurimo urubyiruko muri gahunda zitandukanye. Murabizi nko muri minisiteri y'urubyiruko tugiramo Youth Connect Awards aho dusaba urubyiruko rufite imishinga itangira tukabongerera kimwe mu bintu bishobora kubafasha harimo access to finance ndetse dufite na gahunda y'igihe kirekire yo guhanga umurimo Youth Employment Strategy tuzakorana n'izindi nzego zose ku buryo urubyiruko rwaba urwabashije kugera mu ishuri urutarabashije kugera mu ishuri rubona gahunda rwisangamo zarufasha kubona umurimo. Ibyo rero dufatanyije n'izindi minisiteri harimo na minisiteri y'umurimo MIFOTRA harimo n'izindi nzego zose minisiteri y'ubuhinzi. Icyo twe turangajwe imbere nacyo gukora nuko ahabonetse amahirwe hose yo kubona umurimo tuyageza ku rubyiruko.
Nubwo leta igaragaza ko hari ingamba nyinshi ziteganyijwe mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko hari ababona umuti w'iki kibazo wahera ku kuba rwahindura imyumvire ngo kuko akazi muri rusange katabuze ahubwo hari urwanga gukora akazi runaka ngo karasuzuguritse, abanga gukora akazi runaka ngo gahemba make kandi barize amashuri menshi, ubumenyi buke ku isoko ry'umurimo, abanga kujya gukorera ahantu runaka ngo ni mu cyaro n'izindi mpamvu. Ku rundi ruhande leta nayo ikagira umukoro wo gushyiraho uburyo buhamye ku rubyiruko bwo kubona imirimo hashingiwe ku bumenyi rufite n'imihembere cyangwa umushahara bigahuzwa n'ibiciro biri ku isoko kuko kugeza ubu usanga leta ikoresha abakozi bake ugereranyije n'abakeneye akazi ndetse n'urwego rw'abikorera ugasanga rukoresha abakozi bake kandi ahenshi bagahembwa umushahara muto. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko ifite intego yo kugabanya igipimo cy'ubushomeri kuva kuri 20% kiriho ubu kikazaba kiri kuri 70% mu mwaka w'2050. Nitwa Noel Manishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo.
Nguko rero dushimiye cyane bamwe mu rubyiruko rwo mu ntara y'Iburasirazuba bemeye kuganya natwe bakatugaragariza uko ikibazo cy'ubushomeri gihagaze. Dushimiye kandi cyane nabaje neza Togene, umwe mu rubyiruko rukora ibitandukanye n'ibyo yize akugira ngo agume mu bushomeri ubu yahisemo kuyoboka inzira yo gukora ibyo atigeze yiga mu mashuri ye yisumbuye. Dushimiye kandi uwitwa Uwimana Aurelie uhagarariye urubyiruko mu karere ka Kirehe, we batubwiye ko ikibazo cy'imyumvire kikiri mu bintu bitiza umurindi ubushomeri mu rubyiruko. Nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo mudukurikiye, nimutubwire ese mwe mubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kibonerwe umuturambye? Nimutwandikire ubutumwa bugufi munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787585811 cyangwa se kuri nimero yacu ariyo 0782282332. Ushobora kandi no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no kuri X hose no kwandika Ejo Youth eko mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe ku ngingo turimo turaganiraho.
Duherukana Tigisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi, ndetse agenda ahigira Patrick na Zahabu. Nirere nababwira Alfred ko inda na virusi itera SIDA yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye. Bimeze bitubu, nimukurikire umukino.
Uiteka mana nyiriziwe, uiteka hibar, habi chuba yu, habi shime mana. Ay kumbani shobra Dios, esima, uba zabu musirikare, azabu muporisise, azabu muwasise, azabi chiko kumana we. Sivir kwa Yezu, rako kuzga, ala nivomis, umpa. Ndikwibaza kumwana wacu ibintu bidashira
azarongora umuzungu semaye azibesha arongora umunyamuhisi
oya ariko ntabwo yabikora
burya abana b'abahungu akenshi intero base bateye nabo niyo batera umva nzabanza mutangira akivuka buri munsi nzajya muha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza
ariko sizo nzagukomeza kunywa ubundi n'izi turajya kwa muganga unuka inzoga
Ahareka rekiraho da.
Rekiraho nyine.
Naye mbava nka kabya kandi ishakiraga gasamusa.
Nange ndiye ndishaka mani isomere.
Ehe. Usume gake mu kapa ko uramenye ni wongere gusindisa ko nkuko z'wabirindutse wakwiye.
Shoze wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira gahungu kacu. Kusurumva ariko sanakozera.
Ega byari ku kibaso. Ariko uziko ndari maze imyaka irenga 20 nifuza gahungu wa.
Ntabwo waye.
Ahubwo se ko katatete tugera inono nabwo kamenya ko mari. We.
Dore ukuntu ugahamagara unjombagura intoki ku nda we, ariko se wa mugani ko kadatera ikigihe
bashaka kwitonze umusore uhora useka uhora ugenda
nidutaha noneho ureke iriya hene tuyibaze. Dore igihe twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfa, buriya n'Imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu.
Umva cyatugenda tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyose. Ana Maria aramwaye
aramwaye, umve ngo aramwaye. Ubu se ntigiye inama yo kumwarika nari kuzafatiza ubusaye ngiteze ubusate nta mukobwa ufite
mukobwa samasike.
Umva re se twari kumwe ejo abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na Christina muri koperative.
Ibyo birabareba yewe, tugende munda yawe uhese micyubaro
sagahita
umuhungu umva mubwire ntiwibagirwe kugira muganga ngo kurebere igitsina cy'umwana. Nuko tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira hano. Tuzabyina neza dutangurise bapamba cyane tananana turirinde mu ngeri zose.
Wiriwe nawe. Eh Christina we. Komeza mu gikari ndikugaburira inkoko ye.
Eh. Eh koko.
Nuzi gaburira mbese?
None.
Ngo zabarabe gukorera. Gusa kutabona ubasha kumenyizo wahaye n'izo tahaye.
Ariko Christina rwose ntukansetse. Uretse ni nkuko se wibagiye ko nakazu kaza ari nge na zahabu twakwiyubakira. Ubuse urabona uburyo kubase zahabu w'umwana ungana n'icyari kukwishoboza. Niko yi.
Suko se wa mugani. Narinyuza aha rero muze nkubase cyatumye taza muri koperative. Twari tugisohoka nuka ko nta gucira iryera. Ndavuga nti ngusanzwe reka nze nkurebe.
Wa muntu wese kugira ngo ibyiza bibura kidobya.
Byagenze bite?
Uribuka ko nari nakubajije iby'isambu ya zahabu yasigiwe na mwene Mamesteri. Ukanshakira amakuru yose kwizunguruka turemamo icyizere. Rero natumije mukuru wanjye nkuru nziza ngo mbanze mbimuganirize. Nazi impamvu yashyize ku isoko isambu ya mushiki wa Kesteri. Ninumva na zahabu abifitemo inyungu, ntumirize tumwihorere. Anyemerera ko aza kungiraho. None nategereje nahere.
Ahubwo banza ni asambu yamaze kugurwa. Ko njya mu nama ya koperative nasanze abagabo bane rwose ubona ko bihagazeho. Bagirimo bayitambagira. Nyumva bamwe bavuga urimo rw'abanyamuhire, abandi bavuga nkakwe gatako. Ugaruka rero nasanze bagiye, ariko cya cyapa kiranga kwagurishwa ntacyarimo.
Ye baba data we, tayari ubwo bahaguze.
Birashoboka.
Christine, ubu ntibizatwahageza koko? Ko nkuru nziza uratubwira ko ngo ubutaka butakwanditse batari ubwawe kandi yabwiyandikishije.
Ndakubwiza ukuri ko bitazamuhira amata. Erega buriya acunze nabi yanabihanirwa. Kuko rero ni ihohoterwa kurera zahabu, kumubuza uburenganzira ku mitungo y'iwabo kandi bihanwa n'amategeko.
Yewe ngayo ngukorera impamvu ntabashije kuza muri koperative.
Nkuru
nziza namubuze pe. Buriya wabo nawe akomeje kwinangira. Ubundi se nkabundi buriya akandagira iwanjye ahaheruka we na data bankatira iki kibanza.
Oya ho muraraza. Kandi kujya n'ubufasha bwanjye mu kugarura isambu ya zahabu ntuzamure nta kibazo. Nasanirega agatiriko akavuga. Wewe wagize uruhare mu gutenga se nkurusha kunywa inzoga. Narazinywaga nyine kuko wabaga wazinguriye kandi tukanazisangira.
Nawe inda yawe nkozeho inyota yawe nkujije umugisha. Mana ishobora byose.
Ese ubundi kubujije uwe mugisha? Niba muganga avuze kuva ku nzoga umwana atazaza afite ikibazo runaka nk'ubumuga cyangwa ubundi burwayi runaka bukomeye, yagize avuga ko abufite.
Igicucu gusa.
Igicucu ni wowe.
Ko gupima ntabwo warebaga muri ka gateleviziyo baberekeramo ko umwana ameze mu nda.
Ariko
iki wigeze ubona utuboko twe? Wigeze utubona ko nubwo umwana yaba ari kwirema usanga afite utuntu tw'utuboko n'utuguru by'ibimizi n'umutwe umeze nk'ikibuto cy'avoka, ariko byibura ukabavuga ati hasigaye amaso no kumera intoki n'amano ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo ufite mu nda njye nabyibona. Habe naka n'agakiza, habe naka kangana naka gahera kanjye kigeze gashibuka ku bitugu bye. We mana, ikindi kidafite amaboko kizaba kiza ku isi
wino cy'umwana nkuru nzi. Ndakwiyamye niba utangiye kungira nk'uko wari waragitegereje na Mariya. Ntabwo wifuzaga kubyara umuhungu, none wasanze atari we n'witse. Kuki udashima?
Ariko nkuru nziza nagorwa nagorwa mama, ndifuza agahungu hakaza urukoko, nakwigeragereza hakaza urumuka. Ntacyo maze kuri iyi si. Ntacyo maze.
Ariko ubundi wowe ubwiwe n'iki ko ariya maboko atazamera ko ingingo z'umwana ziba zirema buri munsi?
Igicucu gusa.
Igicucu ni wowe ariko?
Ubwo se ntabwo wabonye ukuntu muganga yabirebye akabanza agakambya agahanga buhoro bimuyuga? Utekereza ko yakubwiye kwirinda inzoga se kuko hari zateganya kukugurira? Cyangwa ni uko yabibonye ko uwo mwana utwite afite ikibazo? Kandi ikindi, umwana uri mu nda uko aba ameze ngenda akuzi, kuko narabyiboneye ku bwa Dorokasa n'amarira ajya kwipimisha.
Iki cyangwa dutahe nkuru nzi
ntabwo
ukuntu neza rubanza. Urumva se ikibazo ari njyewe cyangwa ikibazo ni wowe utera inda z'abakobwa?
Umva nkubwire, aho kwicara nkarambya nkakikira urwana rudafite amahoro.
Aho iki gikamyo kibasize amahoro, uyu mwana wa Mukapa Kome na Nkuru Nziza navukana ubumuga se koko azakirwa ate n'ababyeyi be? Nirere nawe arashyize abwiye bisangwa iby'ise yamukoreye. Izi nama bisangwa amugiriye se azazikurikiza. Naho ubutaha.
Ejo, ejo.
Shuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema